Ubani ozolahleka ngabashicileli be-All Nations Gospel? Kunabantu abaningi abakhetha ukungacabangi ngale ndaba ngenxa yokwesaba ukuthi bangathola iqiniso langempela ngesihogo. Abantu abaningi bazama ukuthulisa unembeza wabo ngala mazwi, uNkulunkulu unguNkulunkulu wothando futhi akasoze aphonsa muntu esihogweni. Ngokuqinisekile niyazi ukuthi ababi abayikulidla ifa lombuso kaNkulunkulu. Ningazikhohlisi, izifebe, noma abakhonza izithombe, noma iziphingi, noma izifebe, noma abahahayo, noma izidakwa, noma abahlambalazayo, noma amasela. Kulaba bayodla ifa lombuso kaNkulunkulu. Kunye Korinte isithupha amavesi isishiyagalolunye, kunye iqanda. Kodwa akukho lutho olungcolile oluyongena emzini, nanoma ubani owenza amahlazo noma okhuluma amanga. Samba. Kubili kunye ivesi kubili isikhombisa. Kukhona abanye futhi abazama ukufakazela ukuthi asikho nhlobo isihogo, futhi elinye iqembu linemfundiso eyenziwe ngumuntu yokuthi ngemva kokufa siyohlanjululwa ngomlilo futhi ngemva kwalokho siyongena ezulwini. Kuyaxaka ukuthi abantu bazozama ukwenzani ukuze bagweme iqiniso ngesihogo, abanye bayakugwema ngokuthi akukho ukuphila ngemva kokufa, uma sesifa yikho ukuphela, akukho lutho ngale kwethuna. Izwi likaNkulunkulu lisitshela ukuthi wonke umuntu kufanele afe kanye ngemva kwalokho ahlulelwe nguNkulunkulu. KumaHeberu isishiyagalolunye ivesi kubili isikhombisa. Enye ingxenye yabantu emhlabeni ikholelwa ukuthi yilabo kuphela abafa njengamaKristu abayophinde baphile, abanye bayafa futhi lokho kukuphela. Inani elikhulu ngokumangalisayo labantu abavela ezingxenyeni eziningi zomhlaba bakholelwa ukuthi uma ufile ubuya emhlabeni uyimbali, noma inkomo, inyoka noma esinye isilwane noma isidalwa. Maningi amanye amanga abantu abawakholelwayo ukuze bapholise izingqondo zabo ngesihogo. Ingabe sikhona isihogo? Umuntu oyedwa esingamkholwa ngaphezu kwawo wonke umuntu yiNkosi uJesu. Wakhuluma kakhulu ngesihogo futhi ngakho-ke sizokhipha embalwa kwemibhalo eminingi ezwini likaNkulunkulu futhi sibone ukuthi uthini. Obiza umfowabo ngesiwula esingelutho uyakuba sengozini yokuya esihogweni somlilo. Matewu 5:2-2, ngakho-ke uma iso lakho lokunene likukhubekisa, likhiphe, ulilahle, kungcono kakhulu kuwe ukuba ulahlekelwe yisitho somzimba wakho kunokuba umzimba wakho wonke uphonswe esihogweni. Uma isandla sakho sokunene sikukhubekisa, inqume, uyilahle. Matewu 5:2, isishiyagalolunye, isithathu iqanda. Kodwa labo okufanele babe sembusweni bayophonswa ebumnyameni, lapho beyokhala futhi bagedle amazinyo. Matewu 8:2. Ningabesabi ababulala umzimba kodwa bengena kuwubulala umphefumulo, kodwa yesabani uNkulunkulu onamandla okubhubhisa kokubili umzimba nomphefumulo esihogweni. Matewu 9:2. Nawe Kaphenawume, wawuthanda ukuziphakamisela ezulwini na? Uyophonswa esihogweni. Uma yayenziwe eSodoma izimangaliso ezenziwa kuwe, ngabe isekhona nuhla? Matewu 9:2. Njengoba nje ukhula lubuthwa lushiswe emlilweni, kuyakuba njalo into efanayo ekupheleni kwezwe. Indodana yomuntu iyakuthuma izingelosi zayo ukuba zibuthe embusweni wayo bonke abenza abantu isono. Nabo bonke abanye abenza okubi, babaphonse esithandweni somlilo, lapho beyabukhala, bagedle amazinyo. Matewu 9:4-5:9. Mngane, ungene kanjani lapha ungagqokile izingubo zomshado? INkosi yambuza, kodwa lowo muntu akashongo lutho. INkosi yabe isitshela izinceku, mbopheni izinyawo nezandla, nimphonse ngaphandle ebumnyameni, lapho eyokhala khona, agedle amazinyo. Matewu 9:2-3. Zinyoka namadodana enyoka. Nilindele ukuphunyula kanjani ekugwetshweni esihogweni? Matewu 9:3. Ngakho-ke laba bayakuyiswa ekujezisweni okuphakade, kepha abalungileyo baya ekuphileni okuphakade. Matewu 9:5-6. lena imibhalo embalwa kuphela ephuma encwadini eyodwa kuphela kulo lonke iBhayibheli futhi miningi kakhulu. Sinjani isihogo? Ngelinye ilanga uJesu wahosha ikhethini wasinika umbono wesihogo. Luka kunye isithupha ivesi kunye isishiyagalolunye isithathu kunye. UJesu usinika isithombe sokuthi isihogo sinjani. Usikhombisa into embi iso lomuntu elingakaze likubone. Imililo yesihogo evutha ngamandla amakhulu, futhi phakathi nalolu lwandle olukhulu lomlilo, kukhona umuntu. Le ndoda ayilele, ivukile, iyaphila futhi uyazi ngakho konke okwenzeka eduze kwakhe. Uyabona, uyezwa futhi unambitha ngolimi lwakhe. Lo muntu wake wahamba futhi waphila kulo mhlaba njengoba senza manje. Wayeke wezwa abashumayeli noma abaprofeti, njengoba nje abaningi bethu bebazwa. Okudabukisayo ukuthi akazange akunake lokho uMose nabaprofeti abamtshela kona, njenganamuhla, abaningi abalinaki izwi likaNkulunkulu nabashumayeli bezwe. Le ndoda ayizange icabange futhi yayingakhathazeki inhlobo ngokuphila ngemva kokufa. Wayengacabanga ukuthi uNkulunkulu unguNkulunkulu olungileyo ngakho ke wayengeke amphonsa esihogweni, futhi noma efika lapho, babenele abapristi ababengamthandazela ukuba aphume esihogweni. Isihogo nakho simbona kulamalangabi omlilo. Bheka ubuso bakhe ubone usizi, bheka amehlo akhe futhi ubone ukwesaba okukhulu kokungabi nathemba, lalela isililo sakhe esisabekayo lapho ememeza ubaba u-Abrahama, ngihawukele, uthume uLazaru ukuba acwilise umunwe wakhe emanzini. Pholisa ulimi lwami, ngokuba ngisebuhlungwini obukhulu kulo mlilo, ngiyakuncenga ke, baba Abrahama, ukuba uthume uLazaru endlini kababa, lapho enginabafowethu abahlanu, angezi kule ndawo yobuhlungu. Ubaba u-Abrahama wamtshela ukuthi banoMose nabaprofeti futhi kufanele babalalele. Kodwa le ndoda evutha amalangabi esihogweni yathi uma umuntu evuka ekufeni ahambe, eyobaxwayisa, bazolalela. Kodwa u-Abrahama wathi uma bengalaleli abaprofeti, ngeke balalele muntu ngisho noma evuka kwabafileyo. Bangaki abangani bethu nezihlobo abasemililweni ebuhlungu yesihogo ngalolu suku futhi bafisa sengathi bangabuya bazosixwayisa ngeqiniso neqiniso lesihogo. Ngeke babuye sinezwi likaNkulunkulu futhi kufanele sikholwe. UJesu wavuka kwabafileyo futhi bangaki abamkholwa. Abambalwa nje. Ukuhlupheka esihogweni akukona nje okwesikhathi esifushane kodwa kungokwaphakade. Sukani kimi nina eniqalekisiweyo, niye emlilweni ophakade olungiselwe uSathane nezingelosi zakhe. Matewu 2:5-4, khona uSathane owabadukisayo waphonswa echibini lomlilo nesibabule futhi bayohlushwa imini nobusuku kuze kube phakade naphakade. Ongazange igama lakhe lilotshwe encwadini yabaphilayo waphonswa echibini umlilo. Isambulo 2:1-5. Lapho izimpethu ezibadlayo azifi, nomlilo obashisayo awucimi. Maku 4:4-8. Isihogo yindawo yokuhlushwa nokuhlupheka nobuhlungu. IBhayibheli lisitshela ukuthi kuyoba khona ukukhala nokugedla amazinyo. Umlilo ubangela ubuhlungu futhi abantu abakhali futhi bakhale futhi bagedle amazinyo uma befile, njengoba abanye bekholelwa, noma uma kungekho ukuphila ngemva kokufa. Kukhona ukuphila emva kokufa, ngoba sifunda kusambulo 2:1-2. Ngabona abafileyo abakhulu nabancane, bemi phambi kwesihlalo sobukhosi. Uma siya esihogweni ngemva kokufa, khona ke siyohlupheka phakade naphakade ukuhlushwa nobuhlungu bomlilo waso. Ubani oya esihogweni? Isihogo sasilungiselwe udeveli nezingelosi zakhe. Bonke abonayo futhi balale izwi likaSathane futhi abamagama abo angalotshiwe encwadini yabaphilayo nabo baya kule ndawo yokulahlwa. Matewu 2:4-5. Lokhu kufaka phakathi thina sonke, mina nawe, wonke umuntu bonile futhi ukude nobukhona bukaNkulunkulu osindisayo. KwabaseRoma 3:2. Isono sangena ezweni ngomuntu oyedwa, nesono sakhe saletha ukufa kanye naso. Ngenxa yalokho, ukufa kwasakazekela kuso sonke isintu ngoba wonke umuntu bonile. KwabaseRoma 5 ivesi kunye kubili. Ngenxa yesono sika Adamu, ukufa kusehlele sonke, futhi mina nawe kufanele sife. Kanjalo, isono sifikile phezu kwami nawe, futhi sonke siyizoni phambi kukaNkulunkulu. Sinemvelo yesono nesifiso sokona nokungamlaleli uNkulunkulu. Akudingeki ukuthi abantu bafundiswe ukona, bakwenza ngokwemvelo. Abantu kufanele bafundiswe ukulalela uNkulunkulu, ukunikela ngezimpilo zabo kuye futhi bamkhonze. Ngenxa yesimo sesono sabo bonke abantu, sonke sikude nobukhona bukaNkulunkulu osindisayo futhi sibheke esihogweni noma sifuna ukwazi noma cha, sehlela phansi esihogweni esibi. Kunabaningi abakhuleka bethi, Nkosi, Nkosi, futhi baphinda-phinda imikhosi ethile yesonto masonto onke, kodwa bengayazi iNkosi njengomsindisi wabo, futhi bengakazalwa ngokusha. Nabo futhi impela bayakufunyanwa esihogweni, ngokukaMathewu isikhombisa ivesi kubili kunye, kubili isithathu. Kukhona nalabo abathi bangamaKristu kodwa bangatheli izithelo ezinhle, abayophonswa emlilweni. Matewu isikhombisa, kunye isishiyagalolunye, izenzo zemvelo yethu yesono, okungamelanga zitholakale kithi yilezi, ukuziphatha okubi, okungcolileyo, okuyithilo, ukukhonza izithombe nokuthakatha. Abantu baba yizitha futhi bayalwa, baba nomhawu, intukuthelo, izifiso. Balomhawu, bayadakwa, bayazitika, benza nokunye okunjalo. Ngiyanixwayisa manje, njengalokhu ngenza ngaphambili, abenza lokho abayikulidla ifa lombuso kaNkulunkulu. KwabaseGalathiya 5 amavesi kunye isishiyagalolunye, kubili kunye. Uma sizibiza ngamaKristu kufanele izwe libone kithi uthando, nokujabula, nokuthula, nokubekezela, nobubele, nobuvi, nokukholeka, nokuzithoba, nokuzithiba. KwabaseGalathiya 5 amavesi kubili kubili, kubili isine. Labo abatholakala esihogweni kuyoba yilabo abangahlanjululwanga ngegazi eliyigugu likaJesu, labo abangakaphenduki ezonweni zabo, abangamukelanga isipho sikaNkulunkulu, esiwukuphila okuphakade, nalabo abathi ngokungalaleli baphathe. Ngenani eliphansi igazi lesivumelwano sikaNkulunkulu elabahlambulula esonweni. KumaHeberu kunye ikanda ivesi kubili isishiyagalolunye. INkosi yakhuluma noNikodemu owayengumholi wamaJuda, yamtshela ukuthi, ngiqinisile, ngiqinisile ngithi kuwe, akakho ongawubona umbuso kaNkulunkulu uma engazalwa ngokusha. Johane 3 ivesi 3. INkosi yayimtshela ukuthi lanxa engumkhokheli njalo eyindoda eqotho, wayesadinga ukuzalwa ngokutsha ukuze angene ezulwini. Uma singazalwa ngokusha, kungakhathaliseki ukuthi siphila kahle, kangakanani, siyongena esihogweni ngokuqinisekile. Kuthiwani ke ngomuntu odelela indodana kaNkulunkulu? Othatha igazi lesivumelwano sikaNkulunkulu njengelize elihlambulule esonweni na? Othuka umoya womusa na? Cabanga nje ukuthi kuyakuba kubi kangakanani ukujeziswa kwakhe. Ngoba siyamazi owathi, mina ngiyakuphindisela, ngiyakubuyisela, futhi owathi iNkosi iyakwahlulela abantu bayo. Kuyinto esabekayo ukuwela ezandleni zikaNkulunkulu ophilayo, kumaHeberu kunye ikanda ivesi kubili isishiyagalolunye, kuze isithathu kunye. Osithumela esihogweni. Abantu abaningi bathi ngoba uNkulunkulu uluthando akasoze asithumela esihogweni, pho abantu baya esihogweni. UNkulunkulu othandweni lwakhe olukhulu usenzele indlela yokuphunyuka, futhi kushiyelwa kumuntu ngamunye ukuba azinqumele ukuthi ufuna ukuhlala kuphi ingunaphakade. UNkulunkulu usishiyele mina nawe lesi sinqumo, futhi sikhululekile ukuzinqumela ngezulu nesihogo uma sifuna ukuya ezulwini indlela iboniswa ngokucacile kithi. Uma sidebesela ukwamukela indlela kaNkulunkulu yensindiso, noma uma sikhetha ukungayamukeli kodwa kunalokho sijabulele ubumnandi besono okwesikhashana, khona ke sizifaka esihogweni, ngoba iyona ndlela yokuya lapho. Mina nawe sikhonjiswa indlela eya ezulwini nasesihogweni, Kodwa yimi nawe esinquma ukuthi iyiphi indlela okufanele siyithathe futhi esihamba endleleni eya lapho siya khona. Sizophunyuka kanjani? UNkulunkulu wasenzela indlela yokuphunyuka engadingi mali, engadingi ukuthi ube nemfundo ephakeme, engadingi ukuthi uphile impilo enhle ngaphambi kokuba uyamukele, futhi engaceli ukuthi uyisebenzele. Indlela kaNkulunkulu ikhululekile, ingeyesoni kanye nomuntu olungileyo. Ingaqondwa futhi yamukelwe ingane engafundile kanye nomuntu omdala. Kuyamangalisa, kuyakhazimula futhi kuletha ukuthula nenjabulo. Indlela kaNkulunkulu isusa umthwalo osindayo wesono emahlombe ethu, futhi ijoka likaNkulunkulu lilula nomthwalo wakhe ulula. Mathewu 1:1-2:3. Indlela kaNkulunkulu ukuzisola nokuphenduka ezonweni zethu. Kumelwe sizisole ngempela ngezono esizenzile futhi sifulathele. Kodwa manje ngiyajabula ngoba ukudabuka kwakho kukwenze washintsha izindlela zakho ngoba usizi olusetshenziswa uNkulunkulu luletha ukuguqulwa kwenhliziyo okuholela ekusindisweni. 2 Korinte 7:9. Yenza lezo zinto ezizokhombisa ukuthi uphendukile ezonweni zakho. Mathewu 3:2. Ngithi kini, kuya kuba khona ukuthokoza ezulwini ngesoni sisinye esiphendukayo kunabalungileyo abangama99 abangadingi kuphenduka. Luka 1:5. Nakhu okulotshiweyo ukuthi uKristu kumelwe ahlupheke futhi avuke ekufeni ngemva kwezinsuku ezintathu, futhi egameni lakhe kumelwe kushunyayelwe umyalezo wokuphenduka nokuthethelelwa kwezono ezizweni zonke. Luka 2:4-6. Ngokuqinisekile niyazi ukuthi uNkulunkulu unomusa ngoba uzama ukuholela ekuphendukeni. KwabaseRoma 2:4. Lapho ngokuqiniseka kukaMoya ongcwele, sesibonile ukuthi siyizoni ezinkulu, kangakanani futhi sizisola futhi siphenduke, khona ke kufanele futhi sivume izono zethu kuye, ngokuba uyakuthethelela izono zethu, asihlanze kukho konke ukona kwethu. Johane 1:9. Kumelwe futhi sikholwe futhi sikwamukele ngokholo lokho uJesu asenzele kona. Njengoba uMose waphakamisa inyoka yethusi ehlane, kanjalo indodana yomuntu imelwe ukuphakanyiswa, ukuze wonke okholwa yiyo aphakanyiswe. Abe nokuphila okuphakade, ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka, waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa, ukuba yilowo nalowo okholwa yiyo angafi. Kodwa abe nokuphila okuphakade, ngokuba uNkulunkulu kayithumanga indodana yakhe emhlabeni ukuba ibe ngumahluleli, yiba ngumsindisi wayo okholwa endodaneni kahlulelwa, kodwa ongakholwayo usegwetshiwe, ngokuba engakholwanga endodaneni ezelwe yodwa, okholwa endodaneni nokuphila okuphakade, ongayilaleli indodana kayikuba nokuphila, kodwa hlalani. Ngaphansi kwesijeziso sikaNkulunkulu. Johane 3:4-6. Ngiqinisile, ngithi kini, yilowo nalowo owezwa amazwi ami, akholwe ngongithumileyo, unokuphila okuphakade, Johane 5:4. Ngokuba kungomusa kaNkulunkulu nisindisiwe ngokukholwa. Akuveli ngemizamo yenu, kodwa isipho sikaNkulunkulu, ukuze kungabikho ozibonga ngakho. Efesu 2:9. Ngenxa yokuthi u-Adamu wona, ukufa nesono kwehlela phezu kwabantu bonke, kodwa ngenxa yokuthi uJesu, lowo ongenasono, indodana kaNkulunkulu, wafela mina nawe esikhundleni sethu, singazuza ukuphila okuphakade. Ngoba njengoba nje bonke abantu befa ngenxa yokuhlangana kwabo no-Adamu, kanjalo bonke bayovuselwa ekuphileni ngenxa yokuhlangana kwabo noKristu. 2 Korinte 5:2. Uyabona ke ukuthi lokhu okumele sikwenze kuncane kakhulu futhi akubizi lutho. Kufanele nje sizisole ngezono zethu futhi sizishiye, sivume, futhi sikholwe futhi samukele uJesu Kristu njengeNkosi nomsindisi wethu. Lowo owenza konke ukukhokha nokupha yiNkosi uJesu. Wakhokhela insindiso yakho ngempilo yakhe esiphambanweni saseKalvari, uhlanza izinhliziyo zethu ngegazi lakhe eliyigugu uthethelela izono zethu eziningi. Usinika ilungelo lokuba ngabantwana bakaNkulunkulu futhi uyasamukela asenze abakhe uqobo. Johane kunye ivesi kunye kubili. Yeka insindiso emangalisayo, ekhazimulayo, nekhululekile uJesu ayinikezayo. Thola le nsindiso futhi wamukele uJesu manje. Indoda ethile engamesabi uNkulunkulu yake yazama ukubonisa umKristu ukuthi inkolo yakhe ayisizi ngalutho nokuthi yayingeke ibe ngcono ngayo. Ongakholwa wabuza, ukwenzeleni uJesu wakho? UmKristu wathi, ungisindisile. Yabuza indoda engenaNkulunkulu, kanti yini leyo wathi esakhuluma kwavela ukumamatheka okungakholwa ebusweni bakhe. UmKristu waphendula wathi, hamba lami uye emnyango, ngiza kutshengisa. Bahamba bobabili baya emnyango baphumela ngaphandle. UmKristu wabe esecosha inani lamaqabunga omile wawenza isiyingi esikhulu noma indanatho yawo. Wabe esebheka isibungu wasithola wasibeka phakathi nendanatho. Wabe esethatha umentshisi wokhela amaqabunga omile azungeze isikelemu, kuyilapho ongakholwa ebukele ngokumangala. Njengoba ukushisa komlilo kusondela kulesi sikelemu esimpofu, saqala ukushwaqeka futhi sashwabana futhi sabonisa izimpawu zokucindezeleka, kodwa sasingakwazi ukuphuma endanatho evuthayo. Khona-ke umKristu waphonsela isandla sakhe entuthwini ngokushesha wacosha isibungu endaweni yaso eyingozi wasibeka etshanini obuluhlaza lapho kungafinyeleli khona umlilo nakuyo yonke ingozi. Lapho, kusho umKristu, lokho uJesu angenzele khona. Kodwa uJesu wangikhulula ngokufela izono zami, wangihlwitha njengenduku emlilweni, Zakariya isithathu verse kubili. Mngane othandekayo, njengoba wehlela emlilweni wesihogo, ngeke ubheke kuJesu. Susa futhi uvume izono zakho kuye, kholwa futhi umamukele futhi umvumele akusindise. Ungalindi isikhashana kodwa memukele manje. Noma ngabe ukuphi, vula inhliziyo yakho enkosini uJesu manje. Uyakuthanda akafuni ukuthi ufe. Ufuna ukusindisa, ulindele nje ukukuzwa ukhala. Mbize manje futhi uzokwelula isandla sakhe esihlatshwe izinzipho akukhiphe emlilweni akubeke otshanini obuluhlaza kude nengozi yokulahlwa kwaphakade. Uyokubeka endleleni eya ezulwini. Mthembe manje.